Kuva Colonel Patrick Karegeya amaze kwicirwa muri Afrika y'Epfo aho yari yaratse ubuhungiro, aho mu ishyaka rye bakomeje gushyira mu majwi Leta y'u Rwanda ko yaba iri ku isonga mu bamuhitanye. Abategetsi b'u Rwanda bakomeje kuvuga kenshi ko nta ruhare u Rwanda rwagize mu rupfu rwe, ariko banagaragaza ko urupfu rwe rutanahangayikisha Abanyarwanda kuko yafatwaga nk'umwe mu banzi bakomeye b'igihugu. Avugira mu isengesho ryo gusabira igihugu riba buri mwaka, Perezida Paul Kagame yavuze bwa mbere ku birego bimaze iminsi bishinja ubutegetsi bwe uruhare mu rupfu rwa Colonel Patrick Karegeya bugeze kuba umukuru w'urwego rw'ubutasi rwo hanze y'igihugu akaza guhunga igihugu mu mwaka wa 2010. Mu ijambo Perezida wa Repubulika yagejeje ku bari bitabiriye amasengesho yo gushima Imana, ijambo ryamaze iminota irenga 40, ariko iminota igera hafi ku 10 yose Perezida yavugaga ku bantu barwanya igihugu. Yanagarutse ku birego byashinjaga u Rwanda kuba inyuma y'urupfu rwa Colonel Patrick Karegeya, avuga ko nta ubutegetsi bwe buhuriye n'urupfu rwa Colonel Patrick Karegeya, ariko avuga ko Abanyarwanda batanaterwa ipfunwe no gukora icyo gikorwa mu gihe kigambiriye umuntu wese uhemukira u Rwanda.
Mwendeho mbwira abantu bacu muri Leta n'abandi narebaga babisubiza, njye nta n'ubwo nigeze mbisubiza cyangwa mbivugaho, ubu ni bwo bwa mbere mvuze. Ariko nkabona n'abantu bacu bamwe oya ntabwo ari twe twabikoze, bahakana nibyo, ntabwo arimo mwabikoze. Ariko ubu ikibazo cyanjye ahubwo ntimwari mukwiye kuba mubikora ahubwo. Ntabwo njye nta politeness mfite kuri ibyo ngibyo, nta diplomasi, nta ahubwo ikitangaza ni ukuba mutabikora, ni ukuba abantu bashobora kugambana bakagambanira igihugu cyabagize icyo baje kwiratisha bari cyo. All those fellows would have been nothing iyo bitaba iki gihugu itaba u Rwanda rwabagize icyo bira. U Rwanda rwabagize icyo baje gutuka, to abuse.
Perezida Kagame yavuze ko nta munyarwanda bakagombye guterwa isoni no guhangana n'abashaka gusenya igihugu, kandi ko buri muntu wese afite uburyo yabikoramo mu cyiciro cye. Perezida Kagame avuga ko kubw'inyungu z'igihugu ushaka gusenya u Rwanda nawe atazihanganirwa, ahubwo azahangana nawe nk'uko yabyemereye Abanyarwanda ubwo yari yahiraga kuyobora u Rwanda.
Nge nasinyiye guhangana muri ubwo, niba ari ikosa mwakoze muzaryishutse, ariko aho mwagiye kungirira umuyobozi wanyu mukanshyira hariya muri stade mukandahiza, buriya mwandahizaga ngo mpangane mbahanganire. Nubwo bivuze ngo buri wese afite uruhare rwe, buri wese afite inshingano ye kuri ibyo ngibyo mu buryo butandukanye ubwo ari bwo bwose.
Kuva mu byumweru bibiri bishize havuzwe urupfu rwa Colonel Patrick Karegeya wigeze kuba mu ngabo z'u Rwanda, abo mu ishyaka rye rya RNC nawe yabarizwagamo ntibahwemye gushinja Leta y'u Rwanda kuba yaragize uruhare mu rupfu rwe, ariko abayobozi b'u Rwanda bakomeje guhakana ko nta ruhare u Rwanda rwagize mu rupfu rwe. Ku isonga Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda we yari yatangaje ko ntaho u Rwanda ruhuriye n'urupfu rwa Patrick Karegeya, ko ari ku rupfu rw'umwanzi w'igihugu rutamubuza gusinzira. Bwari ubwa mbere Perezida w'u Rwanda agira icyo avuga ku bari bamaze iminsi bashinja u Rwanda kuba ku isonga mu bahitanye Colonel Patrick Karegeya. Ubwo hari mu masengesho yabaye ku nshuro ya 14 yo gushima Imana ibyiza yagejeje ku Rwanda mu mwaka wa 2013 no gusaba Imana kwinjira mu mwaka wa 2014 amahoro. Asumta Kabuyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.